las stars and girl, I see you right there. I got your space in my arms and now you should be right there. And I don't care if you're far and I don't care if you're near. Oh, but you know when you go, you know I'm gonna be right there. Tuwacha utani uwe mzuri, baby.
Uwe mzuri,
mana ulivyo.
Uwe mzuri,
baby.
Uwe mzuri,
look at you.
Beautiful,
you're so cute.
Beautiful,
you're beautiful.
Beautiful,
beautiful,
you're so beautiful.
To be honest, kuna mtu ananinyima confidence. Yeah, when I get chance, nitajaribu kumweleza how I feel, yeah. Anjeli, nakupenda, nakukunda. Sarange, I love you, nukuenda mwe. Maybe I'm not your type, but you deserve to me. Anjeli na Johnny guse hapa. Kuna kitu kinarunda raka iko. Mimwaza kuna mashaka. Hali sijawahi kuipata before. Enjoy Johnny guse hapa. Kuna kitu kinarunda raka iko. Mimwaza kuna mashaka. Hali sijawahi kuipata before. Anjeli,
Anjelina, Anjeli,
Anjeli.
Feeling and it's getting to my heart. Eh, body body shaking, yeah, yeah. Isha chamwili now it's eating on my soul. Eh, somebody badada, yeah. Ndofagio, she brings so pain in my head. She's got keys down to my bed. And you suka new ake. Yeah, Cindy, oh, she deserves to be my bride. She looks so fine in my bed. My confession here I say, yeah, Angelina,
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 oh, Angelina,
Angelina,
oh,
Angelina,
no.
Penzi sabati na shindwa tafuta thamani ya ex. Akia nani you so cute and sex. Na kupenda kasito kuja kupenda tena. Na ukije kunitupa ntajitupa mbele ya text. Wake up in the morning see you texty. John nita kukuta bila dress. Kilevi changu naona pia kwenye kleti. Na jimiminia nasikia kuwa flesh. I'm so clean but I can get nasty if you want me to. Pole pole mama tuende na 1-2. Kauli fundo nyegoni hizi ni new school. Zidisha sukari weka na chumvi kiduchu. Ma wona fit kila engo. Kifaa webi thaa bila nembo. Sezi danganya wala intayona pepo. Na kuona ndotoni baby girl you're my angel.
Angeli, Angelina, Angeli.
Tuwacha utani
uwe mzuri,
baby.
Uwe mzuri,
mana ulivyo.
Uwe mzuri,
baby.
Uwe mzuri,
look at you.
Beautiful,
you're so cute.